Tornado vibes. Acha wa you mix pande hizi. Ndo watapo feli mjini shule. So kila mwenye taile professor in temengeli. Let us show you how to do it. Rap zenyu zenye ni nyepesi. Alafu mtoke kweli ganja makubeli. Naona mna try kufuta dhambi zenu kwa ufuto wa penseli stoke yeli. Tauna ni show laugh sana kwa sababu mchapa kazi nye matozi. Kazi ya mtaki alafu nyap sana. Mabeste wani kafu sana. Wanachopenda woni kuona tu inakula kwetu. Mambo anakuwa tough sana. Nairobi mpaka Kampala. Na wakilisha na nafosi kwa kikisha. Izo macheda zina kam hapa. Brother many kam dada. Hataki kazi ya fuana chonga ngenga. Kutwa kucha na mashosti mtawa saba. Mainstream inantaka. Ok mainstream unantaka. Ila jeo na mudu kunilipa nacho paswa. Au malipo kwa mambata. Piga deal siku ziende. Acha wenge na magenge pull up. Chunga mbuzi anaga weekend. Sabu mbuzi ya wana weekend cooler. Kama Obama yes weekend. As long as iko fitness bas ni cars mpaka weekend. Kujua na mwisho mbwinde town tutaribia na mission. Hapa tutaki maelezo. Stukiri kwenda kikarudi. Wakituona ni saluti. Stoke ikimara baruti. Narikiwa na mbaruti. Stembe ipeku ni mabuti. Na watoto woku street wamejawa na makuzi. Makuzi makuzi nye mshadata na papuchi. Snaga matusi matusi. Maneno ni mingi zaidi ya kamusi. Pesa nyingi mbwaruki. Ndo nazisaka na hizi vitu nazo tema ni kiboku ya mamluki. Deals na piga turafu. Mbona barida barafu. Nenda kacheza tunako chizaga pa kwangu pa fai kuchafu. Game ya mziki ni tafu. Toto wanjope ni chafu. Niko kibati sirembe na kaza nipate yo pesa madafu. If you don't come from rich family, you must know that rich family must come from you. Mina kaza buti tangu niko from two. Every time I'm cool, laza nipate pesa snaga maku. Na ukini dis me will takuwa maku. Peace kwa wanangu nguvu wakina mwana ulambia kina mpasu.